Pep, most of my rap ang wangena, ngwa feel shame, I feel ashamed. Masekhonyelwana with them fake chains, fake accents. Basibona behlala state straight, hip hop useyiphenda ku small streets, thola ama fake face. Angiqale ekuqaleni, cela isitulo before ngihlale endabeni. Ninginike isihlilingi, ngishaye inyoni nesihlahlele esigongweni. Rap yabahlula, babaleka, bacasha ngebeshu. Sengiphenduka uDSW, clean udodweni. Balahleka the time, seniluka ikhanda ubudodabeni. Ubudoda bami mina ngibuveza phezu kwadadeweni. Phela isikhuva kanazwela ungamfanisa nebhubesi. Namakhotha yabaleka make ngibona ngiza mfethu. Shilo ngathi ziyakhala manje, ningilalele ngizwe jet. Bangisukela ngisithulele manje ngiyabathosa. Fana njengegama la producer ngisenakuxola. So-operator njengocolani ibaris okuthola. Ngizwa ngephunga njengalezi esijampa amaboda. Ngilove kuthunuka isilonda blind uqeda ukusithoba. Kusazophuma inyembezi ngathi ushefu onyon elichopa. Mawubifa nami uba-exposed okwekhekhe likazodwa. Ahashe, I'm jealous down now, ya rapper lomfana. I'm the best lay fact, wuzutira mawuthanda. Fucking the game in style, ingivulela amathanga. Bathi rasta lidla inyama, ngipheka ithanga lentanga. Kule game angisanantanga, ngimbona kakazalwa. Noma esezaliwa ngekalaste, ngoba ngizombulala. Basabalabala, mababhala, labo mkhaya labi. IQ yabo igcwele umayimayi. Duma inhloko ekhanda, ngilegendary kule game. Ngiyadefenda like McFish, kushoda ukuthi ngithrow ihook. Sengumakhile lo fish, izinja mayikhonkotha ngiyiqothula. Ngisiphonsela ufish, uwork ngokurapper nasekuculeni. Lo muntu libhip, lo baba ngathi confused. Ngathi mizwa kasomi, kasomi, aya ngithule ngaze ngisifake obishini. Born and raised eThekwini, ingakho ngiflowa kamnandi. Amagama ntante kakasini, indaba zirap nge-English. Ingakho bengaswizisisi, nyanyanyisa nonke sisi. Mele ningibize umelusi, ngoba vele nje I'm the beast. Ngiyanididisa ibhizi ningi, sengenile ebhilidini. Ngiyaniphezula, ngimasha nomqondo wempatha. Ngusikisa ibhithi, ngiyalayitha, ngiyalishisa. Ngiyalibhema njengefonishi, sibhala bebebhizi. Bashuqula ikhanda ngesokisi, umfazi omnyama wanna be. Nimqokiseni iphilifu, ngapha rumor has it. Kwabadubula intaba ngombayimbayo, yedwa kasokile. Kulenginwele ekhanda nasentashi ingeni, kulenginyama. Bathi usikhuva uthuka inhlamba, hhayi futhi tech namanga. Indaba ngisounda underground, vele ningibizeni ngemayi. R.I.P. to Ricky Ricky, lolu suku laba buhlungu. Laze lenza insizwa yakaZulu ishuthe i-vertical. Senishuthe ntetema kuma-social media, niyamangaza. Social media buffoons, ake nikhuleni nibadala. Mina ngidisa insizwa endala, bru izifisa ukungishaya. Kodwa nginandaba nempatha, ngizalwa nezinja bochafa ezidla inhlama ngamakhala. Mangimemeza ziyasabela, zitha zimlanda uthalala. Khala phaqa phaqa, khasa baba, lana uzochapa. Lana uphendukula sizwe, mfana uzothapa. Njengomchamo wasekuseni bar, ungizela amawala. Ukhuluma amasimba ngami, manje ngimfita amagwava. Ngidedela ama-lines ashap, mayifika enhliziyweni ayagwaza. Ngiphaphamisa usebenzini, ulaleleni kusasemini. Le ngoma uzoyilalela, uzoyiphinda futhi kusasemini. Ngisazokudisa umuntu wakhaza, ngifakise isandla ephentini. Bathi sengiphakeme, maybe bafika ngibheme inkantina. Ngibabuka ukhakhayi, behlele esikongweni. Ngihlele emkhathini, niyangibasela mani. Ngiqhathanisa nama-rapper work, ekubeni niyazi kimi ngeskili. Never bangenza next, ngabadisa bathenga ama-influence ukuthi angiphele. Kanto yedwa kwama-influence eceleni uzongitshela. Skufa lo muntu sikhokhele ukuthi idisi yakho sigxeke. Manje imali imali, Skufa senze njani, simbuyisele. Ngathi chopi chopi usibali, thathi imali ukhululeke. Mase niphapha son expose it. Team yakho ithenga ama-refini, niwina nge-payola. Fika niphethe i-envelope e-brownie. Na niyashoshoba, sanibona. It's funny how amajita ey'ngomeni zawo emsulwa. Kodwa ekhaya babeka abafazi, izandla kuthanda ukushuba. Isihlaze lingakhulunywa, bathi ukhuluma kakhulu. Wena Skufa manje thula, zobatinyela futhi. Vuma namaswati athi abatinyele Skufa. Ngihlala ngenza umsebenzi, amakhothi ngiyawanquma. Uhloko lozinyoka emgodini, isandla ngasilumi. Ungizela ngobuso njengebhinqa endishini ligqumi. Mangiqhamuka kuyashuba, ibhari ngiyayiphuthuma. Ngeliriki ngiyathunga, amavesi amanswembu ngathi ibhodi kamahu. Mangibona kuba buhlungu, ibancane inhliziyo kwecherry mayiphethwe silumu. Fika isiphukuphuku ncu, funga unkulunkulu. Lana kuzoculwa amagugu, khulukudu ungena kubo. Skufa ufika unquma ikulu, ngikhiphe idumba eyiningi. Ama-funeral pala yangichawula. On the mic I'm a G, guqula umphefumulo. Mangirepha ungangibiza usowuphenduka. Ngisakhoni nokuthula, mele nimtshele lo uwork. Mina-ke indoda ngiyayiqonda, plazike kuya ngincenge next. Mafuna ukwazi ubani lo, ibuka ilogo yama-nickness. I've been fucking this game for long, ngathi ngiphuza impesu kwi-album yenu. Silalela amavesi kasijava kuphela. Mase ngena wakho njalo, sifike lobuthongo zumeka. Umrepho namadreda kangena esikoleni. emgodweni akasithwasele bathu fusek ufusek nami masengenza njalo bathu limi lami liqosheme namafans angazi lutho ngale game kumele ahlehle lay rap not gospel indoda kumele ijeze yami beef iba negazi sani let medium rare futhi leyakusiyi beef lana ngosinyone ngibambe ngonoqhaka ebackville mina ngidume ngetalente yena ufana nefarmasi lo muntu udume ngomuthi le hip hop is in my jeans ingakhiphruke izilengele ngosukela usikuva mfana fast carry yaphela.